ngingutandwa kungubani igama lakho bengicela ukukwazi if you don't mind bengisacela inamba yakho ngizokufonela baningi ngibabona nabo bahle kodwa abafani nami baningi ngibabona impela bahle kodwa abafani nami.